mai tēnā koe li vaia nei rā kunga kai tātiki mō tērā o ngā kapanga whainga rāhiri o kai hau college kua hau tēnei kwani māki a nei rā a kia huri anō kia tukunga mihi a kia rā wa tahi ko ai toi ngua nohi a koe.
Ko te ahuiti te wera haura ki mari no tōku inga no te ahua hua hau.
Me koe hoki hoa ko ai toi ngua nohi a koe.
Ko wala rāuri tōku inga no kai koe a hau.
I pai tau atu.
Ai.
Nei, I rata koe ki te tūnga tuatahi o ki te tūnga tuarua rānei.
Ask him.
Did you like performance number one or performance tuarua. Number two?
Tuarua?
Aye.
How high?
I just felt more of the wehi and the mauri on irua.
So how would you compare both performances to performance number one to performance number two?
Different feelings were involved with both performances. Yeah, so I was pretty hearty on the second one.
I pēhia na te wairua o te rōpū, how was the overall feeling of the kapa, of your guys' kapa, o Kahai College, ngā whainga rahiri?
It's good.
Good?
Yeah.
Positive?
Positive.
Positive. Koeira te mea nui e hoa. What are some of the favourite things about kapaka for you?
Bonding with all my mates in the kapaka rōpū and yeah, just learning more about our like kapas and that.
Will we be seeing you back here to Te Tātukere Festival 2019 ihoa?
Our rōpū, yeah.
What about, not you, why is that?
Year 13 this year.
Year 13 this year, hoa. Haremai, whakatatamai. Koe rā, ko ngā kaiārihi o te kapanga whainga rāheri. Have you got any last words for people listening and watching?
Thank you all for your support. To our tutors, thank yous. You taught us a lot.
Oh yeah, same as them. Big ups to our tutors for, you know, teaching us and taking time out of their personal lives, and yeah, thanks everyone for turning up and supporting us as well. Kia ora.
Ai rei, hoama, you heard it here first, aroha mai from the Year 13s of Okaihau College. Ngā whainga rāhiri, ko ea ngā kōrero I kōnei, ka hoki anō ki a kōrua Levi, taimania.